God. Minapenda kukawewa. Bale ulipo ndo nataka to cook up my God. Kuna good things where you are. Na tena kuna bad things where you are. My God. Kuna good things where you are. Na tena kuna bad things where you are. My God. Minapenda kukawewa. Hey. You know your process ndo nataka cook up my God. And I promise to follow where you go. Bale ulipo ndo nataka to cook up my God. Tunasahau neno lako tu solo, hilo linaweza kutukata.